yande joyno wittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Dere koye kibaruji men ni hande subanani golloɓe Move Niger Company kawjiɗo e filla celani noon ni ɓe gaɗi jonde mette ɗum ɗo ɓe gonɓe tilsina gam heɓugo gurnal lobban dow fi golleji mabɓe. De lamɗo jaɓɓini jaamu alsilami Allah en ɓe jam ɓe gaɗa julɗe mabɓe layya ɗum waɗini jaadiraɓe ɓe pilake de luɓe noon ni noye fi o wontiri wakkati fuu de ni wi a julɗe no fondi warde noon ni ceede kulle ko himɓe noftorto no ɓeydoto hano yaaji en e tonka en nani komin kokkata on faama dow mum. Yewtere men pindinol ni hara ko ƴewata filla haw kawjaki hano kuɓeje mawɗe e kuɓeje pamari noye jawdi di hano hawrirte noon ni fa yotto o to ñibdiji e ko nandi e mum waɗe noon ni. Adamu Oumarou joguiɗo hano faama dow fi on ɗon ni o hokkanmin faama tokkomin onon pittol ha laagi ɗi fuu nder kibaruji men. Non gaɗa ɓe natino nder murtere paddol golle ko balɗe ɗiɗi ko golloɓe Move Niger Company suudu celali noon ni hande subani ɓe gaɗi jonde mette dambugal gollirde mabɓe nder lawol gotol gol ni ɓe burtini andinore mabɓe Yasin Isa Batoure Mariama o jangi talkurdu yeeso kokkoɓe habaruji nani ko o fantini Moktar Hammadou.
Après une grève de 48 heures,
gada murtere balde didi jeddire wittine di murtere de himbe ame dawtani sanni hande nanga alkamisa waranja lewru jie hitane dubi ujinaji didi e lasu fayaha go o lewru ut hitane dubi ujinaji didi e lasu minnata murtere kada undu dalila rafwi heudi mosola sa dormaji ame imin gondi kaden du dalila motar amin de demin gadi lasu itati lewru juye wadi der bandirabe amin go noddabe hulkina he ittabe der nakuje mu'en tawi du dun hana gam wala yamadu jodo o golla der wakati o denidu mosola hebaki min beida motude kade
forcer la determination de notre mouvement
de lawol gotol gol ni jadirabe be tefi be keba famato horejo Move Niger noni deni hebaki noni dey be kolli wi ni hebaki dum wadini be kolli wiide hano joda kalen fu woni hano tadai chaka mabbe e gollobe be noni katije julde no wada han lumobe adina kulle de himbe nawtorto julde layya ciede hano yaaji e tonkaji no adoto dum wadini dum beida ciede fa dum no dum wontirno demmun nani ko jaadimi salamatu kadiri waddi ko o yili de lube
do leydi niger no sadi non julde layya filla mum wadi de filla tonka nisateka ka wadaka dum du sabi ko jamma julde fu ko nanga yana himbe no jaha nisoa tonkaje mu madan zakari rabi momin taw lumo no wotoro ciede tonka ka
joni ciede tonka beedi sanni denno ko min sodata losoje nay joni kanjum wuroti kemtati ko yi'umi ɗonma kanjum woni tonkaji iri iri e fu ceede mabɓe goto on ko bo woɗi on ko denno min sodata losoje nay
400
amma sofian cottowo tonkan e yaasi ton endan rompon haro banda o wi'i ko ceede tonka ɓeydaka badu ni ko yasin ka wona iko ƴiwde gam tonkaje ɗen no perodiri
tonkoɗe sambu nigeria ɗe sambu
miɗen koƴa tonkaje ɗen hedde malanville nigeria nde gon du miɗen ittaneɗe burkina sakuji majje no seedi seedi sana niɗɗo no yiiɗi no wawta haali ceede majje sakuji tonkaje potore ɗen miɗen cona ɗo mbuuɗi ujunaji jeegon sakuji tonkaje moso guuri ɗen mbuuɗi ujunaji nayyi e keme nayyi miɗen cona feccere e terre nde mbuuɗi hemre e laso dow ɗum ni min dari min ɓeyda hunde fo
tonka ka ƴadake naka ƴadaki no waɗi fuu sey ka heɓake ñande julɗe ɗe amma komin kollita kan woni ka ñamire hese hese
noono ni toɓo mango waɗama ayirnoni talata talwa ngoruwol mum mangol noon ni kengagol taƴi lawol agades arlit ko waddi jo e loreji e gomɓe nder majji noon ni mbawta bitti nani ko ɓe kalani Moussa Mamman
ɗaɗi huɗano no zonombo mum
mi warano ɗo yamde nayyi ko ala mintaji ɗiɗi fa hande ngol heppi taccude sako mi witto ndiyam taƴi lawol ngol miɗen ley saɗorma mi ɓadake mi yottaki ñamdu heƴƴindu du jogaka
wondede ijemmu kadi
wallahi arlit fami mi on leñol am e lejeyim e nayyi mo subana min goni yerde rofo ini ɗonka ini min gala semmi ko min kakkata ittano men loro men wallahi eme ɓiɓɓe niger min ɗon jiiya saɗorma himɓe go ɗon e jintata ɗon e balata lawol wala ko e jotata ɗuɗata hidaani fuu in lokaci a yarini in ko jiyan ɗuɗata sey hiɓɓe jiɗi saɗorma ko min jiɗi kanjum woni en haalana mawɓe e gettana men jungngu e boƴƴina laawol gonɗen hana hana ɓiɓɓe niger
arlitte
pondimi miɗo yara jawle amma ɗe fuu ɗe ɗon mbaata ley biisere ni tawami nokkure nde wooɗa se ngonga miɗen ƴama e gomnanti moƴƴinanamin laawol ngol ngam min e mbittaki min tawa ma hannde ma jango
nder ƴewtinaki ki fedde o cha niger e pelle balloje e ɓe golli ditta waɗi ko lewru juin hitane duɓi ɗiɗi e nogay ɓe kolli ko rafi denako ɓeydorake dow keeri tati niger mali e burkina faso dow kippiteje ɗe ɓiɓɓe bomɓe jogiɓe hano kaɓirɗe goni no gaɗa ɓay dama e kaɓɓiniɓe gomɓe no domi fi denaku leydi tilabeeri waɗi hannden kippiteje ɗe e golle hirñere fuu wartirama e pelle balloje nder cakantarage ɗen ɗum saabi ko golle maɓɓe ɓoytoraki immaki hana jande école ni hakkikinaka nder wuro zender ko saabi ɗum woni hano nuhayeje de mairie mo zender on ko waddi rafinaral caka maɓɓe e pelle jinganoje hano janguinoɓe nonni dow ñibdi nokkure inditirane Aissata Kondo de mairie sotti fa woɓɓe fuɗɗino ñiɓa natowo hakkune mo leydi no woni dow talki innonni no gaali Dawda SG de janguinoɓe hano leydi zender fantini nani yewtere natunde caka makko e Mustapha Mamman Sani.
Jeɗɗiire wittinde nde minen e dente syndicaji zender ɗin fuu min noddi hokkoɓe habaruji tindinde ni ɓe andinde ɓiɓɓe zender fuu dow fii l'école o heɓa kamɓe e koye maɓɓe paamana ɗum ngam omtol l'école ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e goho ɗum watta sana saɗorma on heɓana mo solano nde ley ɗum noon wiite hawsu saru si ɗin watte nder junngo mairie ngam oɗo andi janguirɗe pamare ɗen kay ɗum woɗanta ɗum nokkure sonnande iɗum dow teddegui mairie gam kam warta moƴƴina ɓaade nde heɓa janggoɓe gaɗa gurda mumen no woɗiri ɗum ɗon hollata ko sarusiji ɗi no kani wattede nder junggo mairie am wiɗagol fuu waɗama min tawi mairie on sonni ɗum min gaɗi ɗereji amin ɗi min jarata so suudu kiite miɗen gatti gikke du komin keɓa gonga ni noon le hunde ko waɗi ɗum
jaadi min tefi yewtida e mer on deyni heɓaki o hoƴanimo aadi nonni ko o hokkamo fama jeɗɗire warore horejo leydi niger ni Issifou Mohammadou waddi bayle nder gomnati mum madan ataka zaharatu aboubacar wattama takkiɗo e ministre kawjiɗo e fi leydi niger e leyɗe yasin e fi gurnam ɓiɓɓe leydi niger e leyɗe ɓaleɓe wooɗa kega noga e jeenayi lewru juillet noonni secrétaire général mo gomnati kan andini andinore dow télévision mo leydi kanko lontiɗo hano madan laamiɗo Salamatu Bula laabi mawɗi joyi ɗi gallu ñemey fuu no tawra e kiitele hano paano nonni no horejo kawjiɗo e yeynude himɓe holli ko ɗuuɗal majji hannden gala no golla gere majji bandiji kam bonniɗi gere do hano bonondal lore horejo on fantini jaadimin Mariama Kenda no fi o wontiri nani haalaka Duudu Mamoudou
Ali.
Fano solaire hunde noon ko garki mum jaɓɓama sanne le Niger amma saɗorma tawade ɗon kam woni wawɓe gattol panoji ɓen hana kamɓen kokkete golle ɗen gam pano wattatake fa waɗa duuɓi joyi dey waɗa duuɓi ɗiɗi tan saɗorma oto ɗum kam woni bononda guineji soni on koƴƴi lawol boulevard tanimu ngol no woodi panoji kewɗi bonnaɗi gere kawsuji piɗete paɗɗe kaƴe a yiyan panoji ɗuɗɗi ko yuli no woodi nokkuje gon to batterije panoji ɗin bujja iɓe mbawi waylude ɗin gam no woodi panoji gattidaɗi e batterije mum gaɗɗi duuɓi sappo fadde fuu no wayle panoji ɗin ni hani waylede acce no ɓuri wakkati fuu ceede facture yiite no ɓeydote ni noon jamma ela ñalawma fuu
chaque nuit c'est facture
ministére hawjini e cellal ɓiɓɓe leydi ni andini kenga nder himɓe capanɗe jeetati e jeɗɗo ƴeewaɓe ɗiɗo kan heɓiɗa ñaw coronavirus nder leydi men niger di nonni kenga nogay e jeenayi lewru juillet goto kay ƴuwana leyɗe yasin goto on ɗo leydi zenderno ko ummoto himɓe ujunaji sappo e keme joyi e capanɗe jeɗɗi e tato kamɓen ƴeewa illa ñawgum fuɗɗi warde hannde nder maɓɓe himɓe ujunere e herme e capanɗe tati e nayi kamɓe heɓiɗa ñawgu capanɗe jeego e jeenayi kam maayi capanɗe tati e jeɗɗi no ɗon ñawte ujunere e nogay e jeetati kamɓen janɗiti
Assalamu alaikum sakirado jangwanda ni
alhamdulillah yettore Allah anne no gontirdo harton
ah basi fola rezo oni woni woda hande fesheda
min kay amido nananen wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fillamun no sadi serne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaki basedda
ko pamda o yemaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa donnan duka har puufe makko den dam bo fama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wela heberne bolum kan woni he makko
ah nene sakira accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani ngada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yi'an doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakiraado to yeba feysiya da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumoto hunuko e hinar do enda ko kawma o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaru fu bodaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telephone o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal bibbe leydi Niger
on jettama min garta der suudu hala hande yotre men pindinol yeccata ko nan der leddi Niger laabi di galluje mawde pamari hano tokkata ko heba hano moddinol majji nonni moddinol majji dido juwatana der meruji nonni kambe ko e mabbe kambe en kawrata cede de nonni ho yettedirka dun do farlawol jobol hano jangal en itte en nonno noy jawde di gollidirte nanode hawrirte nonni der regioniji e communiji nonni andudo nanne bi en goddo fama nonni Adamu Umaru nonni horejo goddo nyenyal do filla hano moddinol hano galluje pamar e maw nonni jon horejo hano fedde a accountability nonni lab o fantini do fi o wontiri
Leddi Niger kubeje iri didi wodi hubere de meri hawji e kubeje de conseillerbe regionji kawji Adamu Umaru ardido accountability labo fedde jinganore bibbe leddi hali no cede gollirtede de hawji mu wontir e fa hande artibe ben no tekkinki nori golle mun darto
d'abord ce que les citoyens doivent comprendre
handen ko himbe kani ande woni kambe kani ada dongal golle kanade wadede fu der communiji mabbe ko golle de gade sey to cede hebaki cede deedu cede patanti e itteno ka en kawrete golle den gade denne ibe kani yobude cede de heba golle den du gadire yaadu yeso hebu misali de en dari nokkunoku no wodi to yobante itte na bi en patanti hemre e woygu na keme didi dundu der hitani ko waddi fero dirol goldu kan woni ko communiji din ka en goni kana go no wodi gada majjum itte e patanti jobetede de jonkay lawol lamu leedi kawrul jawdi gollirteni kan hawji fillam kandu halata no wadire e no jabirte no wodi du fa handen labi lumako gom der cakantarare den e commune on wawi nawtorade gam hebude ciede ko golle
commune a accès
den commune uji gonno gadire kono keba ciede ko hawjeto du en
vous savez dans les communes on a
commune fu no wodi pdc horemu hanu sigila mu hawjeto fille labi yadu yesu makko sigila odu do dubi joy sir yorte dewter sigila odu fa handen do dewtere yadu yesu mo region kan hani tugadi sigila leydi mawdo ondu domu mo region on tugoto denne de en dari ni commune fu sirioto sigila yadu yesu horemu awo majjum fa hande no wodi ko indira PIR hanu sigila ko hawjo filla kawrol cede gollirtede eno cede de en dandu kawjorte deni kawrama ganno hani non labi hawju din en dan do tanu labi lamu leedi kawjidi filla joddinol communeji leedi Niger do jonde ko em
matière de décentralisation au Niger
dum woni gollal ardibe hawzu der kawrol cede ko gollirte e hawzu mudum
on parle de politique de
de fille labi yadu yeso no wadi ko hani woni himbe ko e mu'en acce chubo be gidi hawjo dum na neddo mo be koli ibe bayidu fa hande singudo komite himbe holnibe ardo filla filla on du fa hande ni wattabe bendu no kani gollida non himbe cakantarare den do hune fu ko watte ko milete no wawi waddi yadu yeso der cakantarare den enda nafa
himbe
nani yewtere natne caka makko e jaadimin Olivier nonni dodor min dernata on habaruji me e fulfulde Saydé Lamdo holli min hano wakkati gon nonni min gadda habaruji gom min jottatumo Saynabi en julon jam he sewo